Downloaded from my love said.
Muri bakari mwe Germany.
We salute you, Osi ni mwe. Bwana ni mwe bona jombo ya ila. We salute you, Osi ni mwe. Bwana ni mwe bona jombo ya ila.